na nasta tena.
Nasta.
Oh sweetie, sweetie, sweetie nisikilize. Sweetie, sweetie niseme nimalize. Mungu ametukutanisha sweetie, ana maana yake. Mungu atuunganisha sweetie wewe kwa neema zake. I told my mama I want to marry, takuja poni toi mahali, minawe tuanze safari ya mbali kina. Mbazi na choroko utofauti utaujua, yungu kuwa ke ukoko ya nini kukwangua. Niendama kwako mtoto usije kunikafua, penzi tulipashe moto wakigusa waungua. Mithili ya watoto mapacha tunavyopendana, mambo ya uzungu na usasa tunayopeana. Penzi twalivujisha pakacha, tunavujiana wale wenye uchu wapaka, ili penzi lawa kwa ma.
Baby, nasikia utuwa waumiza,
pole tunawapa pole.
Penzi lawa kereke,
pole tunawapa pole.
Oho hasidi watu wabaya,
pole tunawapa pole.
Wamuza panado pengine watapoa,
pole tunawapa pole.
Sikilize sweetie, ay sweetie, na mimi kujuze.
Hey, shubiri shubiri, chungu hani, nashindwa kuficha siri yetu ya chumbani. Uwe baba umekithiri mahabani, akili yangu na mwili tabani.
Hey,
penzi upepo la pepe
siri ya watoto mapacha, tunavyopendana, mambo ya uzungu na usasa tunayopeana. Penzi linavuja kwa pakacha, tunavujiana, wale wenye uchu wapaka, ili penzi lawa kwa ma.
Baby, nasikia utuwa waumiza,
pole tunawapa pole.
Penzi lawa kereke,
pole tunawapa pole.
Oho hasidi watu wabaya,
pole tunawapa pole.
Wamuze panado pengine watapoa,
pole tunawapa pole.
More music at mp3zile.com.